casa.
We go hard rapping the
254.
Then come on, here we go.
Juana rada flavor ya kaya huwanga mbulu. Na magharibi yudhani kaya upepanga juju. Juna maroga ni kama vudu uwaga dugu. Na EAG na mfalme ni mina itika. Na before 248 unafa kujipika. Nimeiva acha ni kitu wango mambiti nina liliva. Kitu moto kutoka kids. Walizani kuisha jutu ligedisa kwa fast. Wani hata bado tunawakilisha diaspora. Use to liquid ni kuseko but to me. Jok no globe no mchoro kuteko but to me.
I guess up under verse yangu ingilia. Juu hadi kiziwi anaitikia. Mi upenda ngomba kamulize malkia yangu. Mwazia pali yako huishia. Skip that is but of course mi mkena. Haijalishi nikongi kiziki nitapenya. Nikiwa inakoma Afghan na Osama. Na like him Mike Ryan. Napenda ngoma.
We go hard rapping the